Yeah, ah, Mambo Bado,
Flow Kid,
LD. Niko chini ya mwamba kila daily, na pike sala kumsifu, misi talala. Amenipa mavazi ata kama sijala, ameniokoa kutoka kwa muovu shetani. Muima na muwaze kichwani, atanipa iyo chwani. Kwani iko nini, nimekosea gie unisame, tunaanza upia. Akimini moja wa kondo wake, ata kama atupeleke tuishi milele. Siko singo nimemingo na Yesu, kazini kumsujudu na kumuabudu. Itasambaza injili bila malipo. Ye yeah, atanipa jiko. Sistuki kaki bogoyo bila meno. Anajua atadishi ata kama ni bosho. East, west, north, south, lazima wakubali yendo stero. Anasiza dunia nimeweka kando, maisha na yeni kama kando. Uple utazimo kama mshuma juu ya kinapa. Ewa ninasema asanta juu alinitoa kwa ufukara. Saina tembea na yeju ya maji. From Isolo mpaka jiji, tumtegeme apa na juju. Usitense those new things, they gonna happen. You just pray, let them live life. Drama play, don't be slay. Just tell pona na don't be lazy. Shukuru baba, juyendo mwana ukikati na mwamba. Akuna mamba utangaka, mwangaza utaishi bila stress. Just giving stories, vile amekuto wako wa iongori. Be keen, keep his temple holy. We aminia utafika ata juu kwa mlima yendo mwema. Chana au kanyari walile wa samba za injili mpaka Nyali. Ukiwa na God na Yesu brother, Mambo Bado, Mambo Bado. Ukiwa na God na Yesu sister, Mambo Bado, Mambo Bado. Ukiwa na God na Yesu mother, Mambo Bado, Mambo Bado. Ukiwa na God na Yesu father, Mambo Bado, Mambo Bado.
Flow Kid, Mambo Bado, bila Yesu bado. Alikupenda penda toka kitambo. Love strong kuliko mama wa kambo. Bro, cheza chini wacha mpango wa kando. Injili imeshika from Isiolo to Islando. Maisha bila Christ to Jamaica, Mambo Bado atakupa love crazy. Mani na upendo atakuangazia. Light kali kaya kando. Yeah, itabidi tuendele kumpa sifa. Christ tumbembele, bile nimejazo romsi nichekele. Christ akirudi, tuende tumtembele. Ukiwa na God na Yesu brother, Mambo Bado, Mambo Bado. Ukiwa na God na Yesu sister, Mambo Bado, Mambo Bado. Ukiwa na God na Yesu mother, Mambo Bado, Mambo Bado. Ukiwa na God na Yesu father, Mambo Bado, Mambo Bado. Yeah.
Enzi, Mephi, Zaki, Mambo Bado.
Explosive.
Na Flow Kid.
Big up Gago and all spin psycho family.